garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo waliba ha ka degay 4 diyaaradood oo wadi shiinad gargaari oo lanka talagalay qoysaska danyarta ee ka nool deegaanada maamulka Koonfur Galbeedka Soomaaliya ee demaraynta masiibooyinka qaranka ee Soodma oo magaalada Baydhabo ha deersidii deeqdan raashinka waliba garoonka diyaaradaha ku wareegay wasiirka xigeenka wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka Koonfur Galbeedka Mudane Abdullah Isaagane gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Baydhabo Isaag Maxamed Taygaab oo wasiir ku xigeenka ku weeliyay qabiilada deeqda raashinka iyo kureenku hadalay
bismillaah alxamdulillaah maay tan salaamay wasiir ku xigeenka ee gargaarka wasiir galay ETV Koonfur Galbeed salaam ka dib geeka maanta kadigayna oo arday maxamed qodri magaalada Muqdisho wasaa hay'ada sadmo oo madan ee Maxamuud Maalan ee dawladda federaal raashin handran degmada Baydhabo oo ka kooban 4 dayuro marka deemaynta kuma hadnaqaan Ilaahay ma hadan asbunaad maanta kuma hadana dawladda federaal iyo dawladda Koonfur Galbeed oo soo qaashay in oo dadkan dhabaataysan oo ka nool degmada Baydhabo geek raashinkaasi oo la hadeersi marka hadii ana degmada Baydhabo eedeed aan dhawaayaan waan hooyo Ilaahay roob sidii leen ka tala galay iyo adan baahan oo dadkan ka liidan yana qiibi doona oo Ilaahay ogolaado marka deedeeda boqolkii boqol ka maadnaqaana marka maadaama ka noolin degmada Baydhabo population ka badan hamar markii la hadaa magaalooyinka Soomaalida dadkan ka badan ka noolin bay codsadaan in oo lahaasi kordhiyo ya codsadaana deedeedana ka maadnaqaana hay'adda sadmo oo saaxiibkay Maxamuud Maalan madaxa ee dawladda Koonfur Galbeed dawladda federaal iyo wasaaradda gargaarka dawladda Koonfur Galbeed damaanad oo maadnaqaana eedan hadda waayaan may balan qaadan ani oo sadan kan nadiifsan oo ka fayl dadka leenka tala gali oo aan baahan unuuna deersino yaa degmada Baydhabo balan qaad
wasiir ku geeyay wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Abdullah Isaagane oo heeyada sadmo kul wareegay deeqdan aan ku mahadnaqay
mahadgar kanagaan heeyada sadma iyo gudoomiyaha Maxamuud Maalin oo aan ka mahadnaqaan inii dawladda federaalka iyo dawladda Koonfur Galbeed oo wada shaqeeyeen sidii gargaar bini'aadan leen deersi lahay dadkii dhibaataysanay ahana soo oo ku qaban degmada Diinsoor iyo degmooyinka Bay geega oo meheena deereey 4 diyaaradood oo raashina mayba kale oo la deersi doona Diinsoor iyo raashin saasato ee dadka dhibaataysan wasaaradda gargaarka dawladda Koonfur Galbeed iyo hay'adda sadma oo ku wada shaqeeyay sidii arrimaha sayti lindeersi faday dadka tabaleysan lanka targay dadkii dhibaataysan si lindeersi faday saas dartii mayba mar lamaadan kama hanagaan hay'adda sadma iyo guud ahaan cid kalaa ay ku shaqeeyti in gargaarkan bini'aadnimada la deersi deegaanada Koonfur Galbeed qaasatan gudoomiyaha degmada gudoomiye Taygaab iyo idaacadda TV Koonfur Galbeed in kama hanagaan sidii oo yoonan in kula shaqeeyaan ee maasanti
wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo iyo kaaladaas ee dadka Soomaa iyo sidoo kale gargaar raashin ee deersidii degmada Diinsoor ee gobolka Bay